Mr. Hodge, first introduction. Skiza bomb.
GML.
Jamani toka zamani nimekuwa nikutamani. Wapi ndo nyumbani na yapi ndo maskani? Kama ni uzunguni hiyo ni nchi jirani. Njo ukiwa na imani tutaishi kwa amani. Chizi kila siku jililia, machozi yananitoka njia mbili mara mia. Nashindwa ni vipi nitakuja kukupata nikuweke kwangu rohoni. Ingawa sina pesa bali na uwezo wa kukupura, usije ukanikataa kwani nitabaki lonely. Ndo maana kila siku nitakuwa ninaimba nyimbo ambazo zitakuwa zinakupa sifa. Mr. Hajj na kuje kama judge.
Jamani toka zamani nimekuwa nikutamani. Wapi ndo nyumbani na yapi ndo maskani? Kama ni uzunguni hiyo ni nchi jirani. Njo ukiwa na imani tutaishi kwa amani. 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 Amani.
That's not a lie. I see you in my eye like a pupil in my eye. I believe in love is a powerful thing, but there is a line between you and I. We share common lies, don't dare leave me, cause I wanna live in pain. Baby, every time I see you, I run out of definite words to describe you. Your character, you are everything. Your character, you are everything.
Jamani toka zamani nimekuwa nikutamani. Wapi ndo nyumbani na yapi ndo maskani? Kama ni uzunguni hiyo ni nchi jirani. Njo ukiwa na imani tutaishi kwa amani. 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 Amani.
Kwani sikuwahi kufikiri nitampata wa kunipenda na mimi nimpende. Maumbile yako yananifanya nidate, kwani nikiwa na wewe naona nimefika mami. Sura yako, saizi yako na macho yako yananifanya niduwae.
Sura yako, saizi yako na macho yako.
Naporoga mistari na baki umenthiri. Si kwa mshiri bali ni kwa siri. Wawili wapenda nao ni lazima wakutane. Nasi tumekwisha kukutana.
Toka zamani nimekuwa nikutamani. Wapi ndo nyumbani na yapi ndo maskani? Kama ni uzunguni hiyo ni nchi jirani. Njo ukiwa na imani tutaishi kwa amani. 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 Amani.
Amani. Special dedication to all the people. Najua Mr. Hajj, Collins Mbimwa, Avudu, vegan people, skizen hiyo, Mr. Hajj, Kaluni Auto Shops, skiza bomb.